Government ingeyuwamu nebanadini bakanyiza okuyimiriza mikolo gy'omwaka guno ejyonna ku lwabajulizi oluvannyuma lw'ekirwadde kya Ebola okola ko mu ggwanga ya DR Congo ne Uganda. Kijiridde okwebuuza okwabadde ku n'abavunaanyizibwa ku nsonga z'okwanisa ekirwadde kya Ebola kosa banadini afulumya ekiwandiiko ekyabaddeko n'omukulembeze ow'eggwanga ne bakkaanya nti okusalwa kuno okugenda kunyama bannayuganda okendeeza akabaate kayinza otekwamu abantu 11 gy'abantu abakungaana buli mwaka ennamugongo okujaguza olunaku lw'abajulizi. Kiridde okukkaanya nti Congo awasinze owalako ekirwadde ekya Ebola wavaayo abalamazi bangi okujja e Uganda nga singa olunaku lugenda mu maaso embeera ng'ate eyinza okugaga.